izibongo zenkosentsha. Umadoda ethuka isima athi, madoda itshelela athi sewashona ale yantaba ophlona esesimbona esekhazimula ngaphakathi kwamasango asephakameni njengezikanyezi na. Waphenduka wazikhulumela.